Jésus, 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 Jés kuji na mo Jesus wanye ye Jesus wanye ye Papa ka yo mo yo yo Hey boy yo wanye Jina na Jina na jani we yo Papa wanye we yo yo What is na ja penda na ji Ebenezer as I do, 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 Babumba for Sandy one, Tungimba to Fasabi one, Babajimba for Sandy one, Batumba for Sandy, Ukalanga, Kalena Munda Machana, Sabia Yumunda Machana, Sabi Munda Machana. Sabe you munda machana, chifa wa falanga nai, nasha wa dolanga nai, chifa wa chuma mumubesa, chifa wa mubashina, chijabanga mokwanda nenda, sabe amaja, wabalu uchumunda nai, ujini mesu ujini ya mujulu, sabe amaja, mufalamu sabi mutanga lega temu ni temu ya guloba, aleluya, ujua ngalana ujiba,
Yoka, Yoka, Yoka. Can you tell me loco poco? It's a music. Nazana Bessé! Yamutoyo, Kitisa, 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 Kitisa music. Kitisa. Nazana Bossé, I'm Moko. Oya Bongoli Motemate. Oya Nanu Animela Jesuite. Apusana to Sandela Ponaye. Atombo na loboko bisikazali apusana muti nyoso oya ni menana no Jesu lokola mokonzi pe mo bikisite na poko alelo misi milulo to sala ki ango pona mbongo te me pona mutu moko oyo Yesu kufela na ikulusu atombo na loboko to sambela pona ye tombo na loboko bisikosali tombo na loboko na ringito sambela nsambe Kolo to so kumisa kombo na yo. Kwa lelo. Na imete nasia moyo ya kipuwa na basumuki. Nasia moyo ya kipuwa na batumabe. So kesa na puwa na batumabe te olinga kotika wakonzo ya te. Yesu na po kwa lelo. Oyo nyoso. Nano abongo na matema na yete. Lokola musali na yo. Nzambe na lolo. Yambaye na kombo na Yesu Kristo. Yambaye kota kati na motema na ye ofwanda kota kati na bomo ina ye ofwanda kota kati na motema na ye osale na ye yasika akoma ekelamu yasika onode 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 itisa itisa nazo pesa merci na papa Idris na États-Unis bisika papa Idris Sazali na kampanya mobimba ya secret awa na Congo nzambo ngai kayombo na zostalela apambo na ye e pesa nene batu nyoso temitema ya boye e ba pesa yo kampanya mobimba ya secret e salamu salo e basali tika ente ba secret to nyoso basali awa Nzamba lona ongai na zosalela apambo na bino na mabwata na bino boko zange lokote oyo nyoso ko bundisa bino akokutana na nzambe oyo nyoso ko kuta bitumba ko bundisa bino akokutana na mpanga na nzambe tika nzambe ya recuperation nzamba restauration nzambe oya shanja kazi ya batu apambo na bino